Intsho emagesi senxakini mfundi unshile unqanqa yenza ithini na yo yazi uthe uthe usuka kwe yeusuka kwe usuka kwe yeusuka kwe usuka kwe yeusuka kwe usuka kwe usuka kwe lungisindaba zakho mfundini ngobuza nduza
Eu sou café.